abatefu njagalamba imbire aline myamanyi walumbi kubanda sasira chokanganze chasabwenti mwenja kuneta mwa mwabaine mise mishamu ndi wakubanika nokonde abasajja mumwe abesoma soma ngaya kwanje omukazi bwati neragalaga sebwanyo boneda neda obuntu bwe butyo bwe buine mise mishamu ekitasangika werinda komire kumuka zezije mbuku kuse saga doje mukunyiga nyumya kubye nalinda bye sajja bwakulo okwana bwe soma soma zemundeke mbulangire kipolo okusasula wensula mposi nokuba obulungi bwe mala okubifuna nonyayanda gomukwano kubanga kyatutonderwa sikifudde konzo bankulese munju gye napangisa era nsigala nkuwa ekitiibwa kubanze mba nkufumbira kyokka nga mmanyi nti mwattu wogula akatungulu nengula y'olunyanya bambi awo kibeera wakiri mulimu obusajja ng'obwo yadde gama yotuta ekalemewako okuleeta kyokka nekeeragalaga kakeera kumakya kuzunga oludda nekegayirira munfunire ekikumi bambi neegulire sipotisi musajja obw'ekika ekyomungu nkusaba okubumponya bwe buine mize mikyamu ekitasangika ate nga bw'aba akukwanye ekizibu okumumanya nandisabye mmwe n'abakyala kwerinda nga gy'osula lw'oba ng'ofunye akasente okasanga waufu kubanga bumanyi okuziba butinkuula emifaliso bumanyi n'okulya ekiremba bubalinda ne mwebaka wakayina ekika ekyo maama nkusaboka efuulire emitima givunze woowe bwe bulya n'ebisiyaga abaana booleka awakaawo gwerinda lw'oliseetuka lwekeevaamu oggulayo omunnyu konna ne kazimba akati n'obukooti obubajjula eno wabula bubeera bukulu sajja bwakulo obukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire butujjeke mpawa obusajja bwakulo obukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire butujjeke mpawa temukwata bubi mikwano tinaze kubavuma mbadde ku busajja bambi ngamba obwesomasoma munzeeka nnina emmotoka era njagala nkupangire kyokka ng'olumu omugagga asuliramu enva ewaka babeera n'obusaati gundi bubeera bwa kampuni leero bw'okalaba muono tuli okasanga mwadamu engatto eziyambalwabo zo zaabulwa sitookisi oluggyamu ekigere bw'ati ojulira nakudduka nga watuuseeko gy'asula eyo ojulira nakwegoga kyokka bye yeesoma nno bingi mbwera ayagala kutengule nze nayiza abasajja nange mugira mu kwesoma mbanzuula ekituufu ky'oli ayinawo teyeeragalaga kankugire naye nja kudda mbadde essaala ky'olaba abaagalwa nsabye nkomaawo paka we tulisisinkana obusajja bwakuno obukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire butujjeke mpawa obusajja bwakuno obukwana bwe soma soma zemundeke mbulangire butujjeke mpawa soma soma zamune kembulagire mutuje kempawa usajja wakuno okwana we soma soma zamune kembulagire mutuje kempawa usajja wakuno okwana we soma soma.